ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu, naho kuri website radio yacu vw@.com ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 n'ikiganiro muri Sanga. Ntongere mbahe ikaze mwe mwese turi kumwe muri iki kiganiro. Mbabwira ko hakurya hariya mu birahure ndabona Dieudonne Cyubahiro urimo kumfasha muri iki kiganiro, niwe urimo gufasha kugira ngo amajwi abagereho no gushaka abo turi buze kuganira ku murongo wa telefone. Muti rero turaganira iki? Gukuramo inda ni ingingo itavugwaho rumwe ku isi hose. Bamwe barabyamagana, abandi bakabishyigikira, abandi bakumva ko byakorwa mu gihe ari amabura kindi. Uko biri kose birakorwa. Mu Rwanda ho itegeko rigena uburyo bwemewe bishobora gukorwa kugira ngo hirindwe igihinduka icyaha gihanwa n'amategeko mu gihe bikozwe mu buryo butari bwo. Mu buryo bwemewe bwo gukuramo inda bugenwa n'itegeko ry'u Rwanda, harimo kuba utwite uri umwana, kuba uwakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba uwakuriwemo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa n'undi nk'umugore n'umugabo ku gahato. Hari kandi kuba uwakuriwemo inda yaratewe inda n'uwo bafitanye isano hafi kugera ku gisanira cya kabiri, cyangwa kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Kuva iri tegeko ryavugururwa mu mwaka w'2018, hagakurwaho icyemezo cy'urukiko cyabanzaga gusabwa ku bemere gukuramo inda, umubare w'abikora ugenda wiyongera. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turibanda ku batarakwiza imyaka y'ubukure basama inda zitateganyijwe. Turabaza tuti, kuba iri tegeko ryaravuguruwe mu buryo bworohereza gukuramo inda bifite izihe ngaruka ku rubyiruko? Ese byabaye igisubizo cyangwa byakuruye ibibazo? Umutumirwa wacu uyu munsi ni Dr. Kagaba Aphrodis, ayobora ikigo nyarwanda cyita ku buzima HDI. Bwana Dr. Aphrodis Kagaba, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Nakoze cyane Mutagoma, ndabumva neza.
Ye, nuko rwose. Nawe reka tugushimire ko wemeye kwitabira ikiganiro muri Sanga, ukaba ugiye kuganira natwe hano muri studio Washington DC, ndetse n'abantu hirya no hino ku isi bari buze guhamagara bateze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda ho ngaho mu Burundi n'ahandi hose. Mbere yuko rero tujya kuri kiriya kibazo nyirizina narimaze kuvuga, reka duhere ku ishusho rusange mu Rwanda y'abana batwara inda mu buryo butateganyijwe, tutavuze abazikuramo. Ishusho nshaka kuvuga ni imibare, Dr. Kagaba, iyo mibare ya bihagaze ite waba uyikurikiranira hafi kunyeka?
Wakoze cyane. Iyo turebye imibare mu by'ukuri uretse ko binagoye bisaba ko haba hakozwe ubushakashatsi bwimbitse. Ako turebye nko muri iyi myaka itatu ishize, navuga ko turi hagati y'ibihumbi 18 na 20 buri mwaka, hejuru y'ibihumbi 18 y'abana b'abakobwa batwara inda batari bageza imyaka 18, kandi basanga ari imibare ituruka mu gihugu hose. Ni ukuvuga yuko tugenda tubona yuko imibare isa nk'aho iguma aho ngaho 18, 19 ntabwo igabanuka. Nta nubwo twanavuga ko yiyongera cyane, ariko kubera yuko ari ikibazo gihangayikishije, navuga ko nabwo ubwabyo no kuba abantu bavuga ibibare ndetse bakabona bitanakwiriye, ni intambwe buriya imaze guterwa. Ntabwo twavuga yuko wenda imibare yiyongereye, gusa kuba deja ikibazo tukivugaho tukavuga ko hagomba gufatwa ingamba kugira ngo abo bana bafashwe, bashobore gusubira mu ishuri, basubire mu ishuri. Ariko tunashyiraho n'uburyo bwo gukumira ntihagire abandi bakongera gutera inda, cyane cyane ko ingaruka zikurikiraho ari nyinshi cyane. Navuga rero ko imibare iri aho ngaho, buri mwaka usanga turi mu 2019, 2020, kandi ukabona ko ari ikibazo kimaze igihe. Gusa igishimishije ni uko inzego zose bireba muri ino minsi barimo bakiganiraho kugira ngo harebe ingamba zafatwa, hanyuma izimaze kugenda zifatwa kugira ngo turebe uburyo hakumirwa ntidukomeze kugira abana batera inda batari bageza imyaka.
Haruguru hariya wari uvuze uti ntabwo ari ibintu byoroshye, uti ubushakashatsi bugenda bukorwa ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ukuvuga ko kugira ngo umuntu amenye uwo mubare cyangwa se ibyo 2019 twavugaga, hari abatamenyekana cyangwa habaho kwibeshya, icyo wari ushatse kuvuga gikomeye kitoroshye ni iki?
Yego, hari abatamenyekana, hari ababa bitwaye babyarije kwa muganga, uko imibare dukunda kubona cyane cyane baturutse nk'abandi bashoboye nibura kubyarira kwa muganga, ariko hari abatajya kwa muganga, hari n'abazitwara bakazikuramo. Imibare binagaragaje kubera ko batwise bakazikuramo mu buryo butanoze, wenda zikaba zanabahitana. So kugira ngo noneho ubone ko wabona umubare nyawo mu by'ukuri bisaba nyine ko inzego zose zikorera hamwe, hakorwa ubushakashatsi ngo dushobore kwesitima neza niba nayo batwaye inda, kuko harimo iriya mibare tubona 2019, 2018, 2020 akenshi ni imibare iba yaturutse kwa muganga, ariko rero hari abatagera kwa muganga.
Nzi ko inzego z'ubuzima zinyuranye mu gihugu zahagurukiye kurwanya icyo kibazo cyo gutwara inda zidateganijwe cyane cyane ku bana, kandi nawe umaze kubivuga, ariko bisa nk'aho ikibazo kidacika kubera kurumva mu kanya tubonye yuko iyo mibare igumaho. Mu bushakashatsi bwanyu mubona igituma iyi mibare itagabanuka, kandi hariho ubwo bukangurambaga, hari ibyo bikorwa bitandukanye, bituruka kuki?
Ikibazo cy'abana guterwa inda ni ikibazo cyahozeho, gituruka ku mpamvu nyinshi. Icyo nari maze kuvugaho mu kanya ni uko kuba deja turimo tuvuga ko bigomba guhagarara, nabwo ubwabyo ni intambwe tumaze gutera. Iyo urebye mu bihugu duturanye hafi, usanga rwose n'abafite ibibare igera ku 400, kandi abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe. Igihugu, inzego z'ubuzima zigomba gushyiraho uburyo bukumira abana ntibabe batwaye inda. Hari impamvu rero nyinshi. Za mbere, hari abana basambanywa, twita sambanya abana, hari abasambanywa n'abantu babaruta bakabatera inda kubera impamvu zo kubashuka, cyangwa se nangiye kuvuga gufata ku ngufu, ariko gufata ku ngufu k'umwana tubita gusambanya umwana, kuko umwana nta ngufu agira, amayeri yose yakoreshwa ni ukuvuga ngo harimo abaziterwa n'abo babasambanyije, ndetse hari n'abaziterwa na bagenzi babo ku mpamvu z'ubukene, ku mpamvu y'uko abana bishatse bagakora imibonano mpuzabitsina, noneho hakavamo zanda zifuzwe. Ahantu navuga bishingiye cyane cyane ni ku bumenyi budahagije bujyanye n'uko umuntu yakwirinda niba anakoze imibonano mpuzabitsina akayikora ikingiye, cyangwa se akayikora afata uburyo butuma adasama, kuko uburyo burahari. ushobora gutuma niba umuntu agiye kuba imibonano mpuzabitsina yanabishatse wenda niba ari abana bangana bashobora gukoresha agakingirizo bakirinda gusama cyangwa se niba yanasambanyijwe akaba yajya kwa muganga bakamuha uburyo bwo twita contraception d'urgence ushobora gutuma adasama ikinini ushobora gufata mbere y'amasaha 72 ariko usanga ayo makuru abantu benshi batayafite anayo mpamvu dusanga imibare y'abatwita cyane cyane nayo igenda ijyana na nivo yo kujijuka n'ubukene naho wa mwana w'umukobwa ari kuko anayo mpamvu muri za gahunda zagiye zijyaho dufite gahunda ubu ngubu yuko haba byo kubaho kwigisha abana ubuzima bw'imyororokere birahari muri igihugu ariko basanga wenda nabyo ntibikorwa neza kubera ko babikora naho baracyafite impungenge ntabwo baramenye neza ibyo bagombye kwigisha kugira ngo koko dushoboye gukumira abana bagira ubumenyi buhagije baba abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu bamenye niba ari kumenya igihe umukobwa agomba gusamira ayo makuru baba bayafite ahagije ni bimwe bisaba ko hakorwa ingamba zitandukanye n'ino minsi iyo turebye ibiganiro ahagariki duhwa n'abazi batera yego nabyo ni imwe mu ngamba ariko igomba gukurikizwa n'izindi hari guhana b'abandi babikora bakaba bahanwa hari ukwigisha wa mwana w'umukobwa akaba afite amakuru ahagije ku buzima bwe akaba azi yashaka gusama n'igihe adashaka gusama hari kwigisha umwana w'umuhungu kumenya ko afite responsabilite yakoze imibonano mpuzabitsina cyangwa se umugabo agomba kuvamo gutwita hari gushyiraho ayo mategeko akumira iyo tubona yafite akumira ko igihe bikozwe n'umuntu mukuru agomba gukurikiranwa n'amategeko agahanwa usanga rero hari impamvu nyinshi cyane nayo impamvu zisaba nyine ingamba nazo mu by'ukuri zitandukanye kandi zikorwaho n'inzego zitandukanye.
Itangijwe rya Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri Isanga, umutumirwa wacu ni Dr. Aphrodis Kagaba ukuriye ikigo HDI, ikigo nyarwanda cyita ku buzima. Turabaza tuti ese kwemerera gukuramo inda abakiri bato bazisamye mu buryo butateganyijwe cyangwa imburagihe byabaye igisubizo cyangwa byakuruye ibindi bibazo? Dr. Kagaba uranyemerera, nari mfite ikindi kibazo nenda kukubaza ariko ku murongo wa telefone haje umuntu witwa Alex. Alex, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego murakoze cyane.
Uherereye he Alex? Ni
mu karere ka Gasabo mu Kigali.
Ye, urakurikirana ijwi rya Amerika, ni ikibazo wari ufite cyangwa ni igitekerezo?
Ni ikibazo nari mfite.
Ngaho baza mutumirwa arakumva.
Nshaka kubaza uwo mutumirwa ko iyo tegeko ryorohereza abantu mu gukura n'inda bijyanye wenda n'ibindi ntaka cyangwa se ikindi kibazo cyaba kihari cyangombwa kibikenera umuntu kuba yakoramo inda, none umuntu wakuyemo inda nta kibazo cy'imitekerereze bimugiraho mu buzima bwe? Wenda urugero nk'umwana, umuntu bateye inda ari umwana w'umunsi w'imyaka 18 noneho bikaba ngombwa ko bakuramo iriya nda, noneho mu buzima busanzwe mu mikurire y'umwana mu mibereho amaze kuba umuntu mukuru ntabwo wenda byamwasigita mu mitekerereze ye ndetse bazinagira ngo umubaze.
Alex, guma ku murongo rero Dr. Kagaba arakumva, noneho twumve igisubizo aguha.
Urakoze cyane Alexi. Ikibazo bajije ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ndetse bamwe wenda bakanagerageza kugisubiza bakurikije nyine uko babitekereza, ntabwo ubundi gukuramo inda iyo umuntu aje kwa muganga ntabwo avuga ati ndashaka gukuramo inda wenda uri mu bya byiciro byemewe ngo bahita bayimukuriramo. Hari ubujyanama, hari ibyo twita ubujyanama bwimbitse bukorwa mbere y'uko umuntu afata icyo cyemezo, kandi agahabwa uburyo bwose bushoboka, agahabwa amakuru yose noneho akihitiramo. Icyemezo afashe rero nicyo muganga amufasha gushyira mu bikorwa, ni ukuvuga ngo yabitekerejeho, yabonye ubujyanama buhagije. Kandi akenshi bariya abantu bashobora kuza gusaba serivisi nuko n'ubundi buriya aba yafashe icyemezo ku buryo niyo utamuhaye ya serivisi ajya kubikorera ahandi muri bwa buryo butanoze bikamuhitana. Ubwo yombi se nko bihuza n'ikiganiro muri rusange kivuga giti wenda ese itegeko ryahindutse haba hari yongereye abakuramo inda ahubwo o kontrere cyangwa se mu buryo icyo navuga wenda gishobora kuzagabanuka hazagabanuka abazi kuraga mu buryo butanoze uko bitirebye imibare nanone ukuramo inda mu buryo butanoze yitwa unsafe abortion ziri mu mpamvu navuga za mbere eshanu zihitana abari n'abangavu mu gihe bagiye kuranda mu buryo butanoze ni mu mpamvu yo navuga bituma tugira impfu ziri hejuru z'abagore n'abakobwa kubera ko wa mukobwa cyangwa umugore wafashe ikintu cyo gukuramo inda naba nk'urugero mbere y'uko u Rwanda ruvugurura amategeko buriya kuvugurura nubwo irivugurura turimo tuvuga ryakozwe mu 2018 ariko amategeko yatangiye kuganirwaho mu 2009 muzi ko aribwo code penal cyangwa se itegeko mpana ryaganirwaga iza gutorwa mu 2012 banakora n'amavugurura amwe yakomeje kongera no kurengaho mu 2018 hategeye ntambwe naba urugero kigiye mu 2009 hakozwe ubushakashatsi bari gifite amategeko rwose akarishye avuga yuko umugore ukuyemo inda ahanishwa hafi igihano cy'imyaka 15 ndetse na muganga wamufashije agahanishwa igihano cy'imyaka 15 ariko muri uwo mwaka w'2009 ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Gutunaka n'ikigo kizwi cyane gifite inararibonye mu bushakashatsi cyasanze uwo mwaka mu Rwanda mu 2009 twaragize inda zakuwemo mu buryo bw'ubushake no kuvuga ngo abantu bagiye kuzikuramo babazwe mu buryo butanoze 60,000 ni ukuvuga rero ko wa muntu impamvu amategeko yahindutse ni ukuvuga ngo wa muntu wafashe ikintu cyo gukuramo inda ntakimuhagarika n'ubundi ni itegeko rero ryaje ngo rifashe gufasha wa muntu n'ubundi wafashe cya cyemezo aho kugira ngo ajye kubikora mu buryo butanoze mu bitane akuremo ingaruka atakaza ubuzima kuremo izindi ngaruka zijyanye no kubura ubushobozi bwo kuzabyara kwangirika mu myanya myibarukiro n'ibindi byose aho ati reka tumufashe nibura abikoreze kwa muganga abikore neza kandi tubona abagiye baca kwa muganga iyo babikoze agahura n'abajyanama akabona ubujyanama bindi se rwose navuga ko nta ngaruka zihari wagereranya ubuzima burakomeza ntabwo wagereranya rwose no kujya kubikora mu buryo butanoze niyo mpamvu igihugu cyacu cyateye intambwe kigafata ya mategeko yari akarishye cyane kikayavugurura uyu munsi tukaba dufite abantu baza kwa muganga bakabona ya serivisi niyo mpamvu harimo hakorwa amahugurwa ikigo cyacu kibikoraho guhugura abaganga guhugura abagore bamenye ko itegeko ryahindutse kugira ngo twirinde ko bajya kubikorera kwa magendo bajya kubikorera kuri ba baganga cyangwa se banabyikorera abo bagenda bakabyikorera ugasanga rwose ubuzima bwabo burahatakarishye
bikabyara izo ngaruka Alex yavugaga. Alex ngira ngo urasobanukiwe, ngira ngo Alex yagiye ariko ibyo aribyo byose arakurikira kuri radio ye murabisobanuye bihagije. Reka noneho twakire bwana Anselme Ngendakumana ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Na mahoro ndabumva ijana kwijana.
Anselme uherereye hehe wowe?
Asha mu Burundi muri province Buganda muri komine Musigati.
Ye, wowe rero ni igitekerezo washakaga gutanga cyangwa urabaza?
Bon, bwa mbere ni kibazo nabanza kubaza kuri icyo gihugu cyemerewe gukorora inda nko mu Rwanda, ndabyumva biremewe muga nkabanza nkababaza ko baba basenga, nimba bemera ko basenga bwa mbere na mbere n'umuvumo. Umuvumo tugiye muri Bibiliya tugasoma turabona ko Kayini mu kwica mwene wabo Abeli yamubwiye ati ajya amaraso washeshe n'ibyatsi gito tusubiye kurima ngo wimbure, biranditse muri Bibiliya. Icyo ni kimwe ndibaza ko gukorora inda cyangwa ko bitemewe mu bisanzwe Bibiliya ntibyemere, ariko rero nkacyo numva ko biyorohereza ku buryo bwo kuvuga ati
ubwo ni ukuvuga kubemera Bibiliya ariko Anselme we kuko no kuvuga kubemera Bibiliya ariko kuko hari n'abafite ukundi kwemera.
Ndaporo ukwemera kwabo sindaguhonyanze mugabo kwabyemera kose tuvuga ati de andeoro ya Bibiliya ni kuba tukubaye kwemera ijana ku ijana. Hari ikindi kintu entere babishyizemo ubwa mbere na mbere babona ko iyo umuntu yasambanye agatwara inda atituje ni kuki yagiye gusambana icyo nicyo kibazo cya mbere cyobanza kubaho yarangwe amabanga mpuzabitsina ni kuki ahubwo yohanwa yo prise numva ko umuntu afasha gukorora inda niwe yohanwa gusumba uwo onya yagiye gukorora inda kuko beri uwo muntu abikora yisunze ko adoro nk'adokorora iyo nda ucyumva ko ibyo bibazo bice bya byinshi ubisanzwe guproteja uwamaze gutwara iyo nda ntibisumba n'ugiye gukora icyo gikorwa nyine ashyira pratike ni ukuvuga aho hantu ubusambanyi bucaba byinshi icyo ni cya mbere aho ucisanga urubuga rw'ubusambanyi ariho ruri icyo ni kimwe icya kabiri uwo muntu yasambanye agatwara iyo nda akavuga ati ndazi iyo nzotera nja nta kibazo kinini n'iki ahubwo byari bikwiye nimba icyo gihugu cyabo cyemera ko bakorora iyo nda bari bakwiye ko uwo muntu agiye gukorora iyo nda bamuca amafaranga menshi kugira basatume yinjiriza igihugu muga igihugu nacyo ni umuvumo nyine bujya gukorora inda ni icyaha gikomeye cyane nimba bemera ko bakorora inda ko babishe umuntu icyo honyine numva ko ari icyaha gikomeye cyane tuzikwa mu mategeko tukumva nk'iwacu mu Burundi birashyize barabyemeye ni ukujya gusenga nitwa batigica gusenga kubera jyewe ndumva ko bacyemeza ati utwara inda nta mugace tukayikorora nta
ngorane
ku izina ry'iwanjye sinajya gusenga.
Urakoze cyane Anselme Ngendahimana, nibutse ko ibyo ari ibitekerezo byawe bwite, uravuga uko ubona ikibazo. Mu kanya gato cyane turaza kujya kwa Jimmy Ntamugabo umwe, turaza kumuha mikoro mu kanya, ariko Dr. Kagaba, ibintu Anselme avuze ntabwo bitandukanye cyane n'ibyabaye mu 2012 iryo tegeko ritorwa abakuru b'amadini bishyira hamwe bakaryamagana rwose bavuga bati ntabwo biriya bintu biyagombaga gukorwa ntabwo bikwiriye.
Nibyo rwose ngira ngo buriya Anselme avugiye n'abantu benshi cyane. Ni ikibazo dukunda guhura nacyo haba mu 2012 navuze ko ibiganiro byatangiye mu 2009 abantu benshi abanyamadini barahagurutse. Ni niba tukunda guhura nabyo niyo tuganira n'abantu, ariko mu by'ukuri buriya biragoye. Ntabwo navuga ko wenda ndi umuexperi mu myemerere, ariko iyo wishyize mu cyimbo cya wa mugore cyangwa wa mukobwa wafashe cya cyemezo, hari impamvu nyinshi zibateye, ariko ageze ahantu afata cya cyemezo buriya haba hari impamvu. Murabona nk'itegeko ryacu riravuga riti umuntu wasambanyijwe ku gahato, watewe inda akiri umwana. Iyo turebye imibare y'abana bapfa bazira gutwita bakiri batoya, kuko umubiri uba utari wanagira n'ubushobozi bwo gutwita yanda, ni benshi cyane. Biri mu mibare yongera muri ibyo bihugu byacu, haba mu Rwanda ndetse no muri kano karere y'i Burundi n'ahandi muri Afurika. Usanga abana batwise batari bageza ya myaka y'umubiri wabo ushobora kugira bwa bushobozi, usanga n'ubundi mu by'ukuri zanda zibahitana. Yaba akomeje agashaka kuzayibyara ku buryo busanzwe, ugasanga iramuhitanye kubera ko umubiri utari wagira ubushobozi buhagije. Ariko bino nk'iyo bigeze mu myemerere, navuze ko ntari naribonye, ntekereza ko wa muntu utayemera avuga ati rwose ntabwo nzakora imibonano mpuzabitsina n'ubundi ntabwo azatwitana n'ubwo azakenera no gukora gukura mu yanda, ariko twabonye ko hari impamvu ushaka gutuma unatwita utanabitekereza utatatuje gusambana. Iri tegeko rero ryaje gufasha wa muntu n'ubundi uri bufate cya cyemezo akajya muri za nzira zigoranye, ugasanga bwa buzima bwe burahagendeye. Ari nayo impamvu ari ikibazo rwose kigoye, gisaba kwishyira mu mwanya wa wundi ufata icyemezo. Ntabwo ndimo kumva wenda abantu babaza, abenshi bamaze kubaza ari abagabo, ndizera ko turi bugiye n'amahirwe abagore bakabaza n'abakobwa. Ndibuka no muri ino deba itangira wasanga nyine ari abagabo bavuga bati nta muntu ugomba gukuramo inda, ariko utagiye ngo wishyire muri cya cyimbo cya wa mugore cyangwa wa mukobwa uri bukeneye gukuramo inda rwose biragoye kubyumva. Muvugane nabo nkatwe twafashe umwanya tujya muri prizo tuganira n'abakobwa n'abadamu bari bafunzwe, kugira ngo mwabonye ko igihugu cyacu cyatewe n'intambwe bakabona imbabazi perezida akabababarira. Benshi wasangaga cya kintu cyatangiye gihuje umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umuhungu, yamara gukomera ugasanga isigaye ku mugore gusa. Kabwira ati naramuhamagaye usanga na telefoni yavuyeho ntiyongeye no kucyitaba. Kugira ngo rero agire ahantu afata cya cyemezo rwose biba bimuremereye cyane, ku buryo kugira ngo ubyumve byasaba ko wishyira mu kimbo cye ukajya muri kugira ngo urebe ibibazo arimo guhura nabyo nibwo wamwumva. Iyo hari impamvu nyinshi cyane kandi twagiye tubona washyiraho amategeko akarishyiye wagira gutya, ahubwo bituma ibibazo birushaho kuba byinshi aho kugira ngo umuntu abe yakoroshya abafashe anabahereza ubuvuzi bwiza butuma ingaruka zigabanuka.
Wari uvuze uti nizere yuko mubabaza hari buze kubamo abakobwa cyangwa se n'abagore, ndebye hakurya hariya mu kirahure mbona baranshira amarenga bavuga bati kugeza ubu rwose mubari ku murongo ntawe turimo tubona. Reka abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika rwose, mwabakobwa mwe mwabategarugori mwe aho muri kuri iki kibazo, nimwandike mujye kuri Facebook namwe mutange ibitekerezo byanyu, muduhe nimero zanyu tubahamagare mugire icyo muvuga kubera ko iki kibazo nimwe kireba. Urubuga mwiruharira abagabo gusa. Radio Ijwi rya Amerika rero mu kiganiro muri Sanga, ndatekereza yuko tushobora kuza guhura n'ibindi bibazo cyangwa se ibitekerezo bisa na kiriya cya Anselme Ngenda ku Mana. Ariko noneho ku murongo wa telefoni turi kumwe na Jimmy na mugabo umwe urahari? Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Uherereye he Jimmy?
Usanzwe ndi muri Congo Kinshasa mu karere ka Masisi, nkaba n'umunyamakuru kuri radiyo imwe ikorera muri ako karere yitwa Radio Asafi Barizo FM. Kuri iyo ngingo ndagira ngo tunyarutse kuri iyo ngingo yerekeranye no gukuramo inda, mbona ko iyo ngingo yemewe kabisa, yari igombwa no kujya ishyirwa mu mategeko, kuko hari igihe usanga umuntu atewe inda akayiterwa n'umuntu bafitanye isano hafi mu muryango, ku buryo ki uwo mwana kuvuka bikaba bishobora kuvamo inyamahano. Urugero kambaye urugero ni ibintu bigenda biba hirya no hino. Urugero umwana agatera nyina inda cyangwa se umugabo agatera umwana w'inda, usanga ngaho urumva ko uwo mwana yazakura yita se ngo iki, umwana akakura atiga papa, n'uwo yabyaye akakura ati papa wenda hata ati sogokuru. Urumva ko ni ibintu bikomeje kujijira abantu cyane, ahubwo byagakwiye gushyirwa mu mategeko kugira ngo igihe umuntu aguye mu kibazo nk'icyo ngicyo bajye bareba ese kuri iyo ngingo itegeko nivuga iki. Urundi rugero tena, hari umukobwa ushobora kuba agenda mu nzira akaza guhohoterwa direkitema, aho ngaho birumvikana iyo nda igomba kuvamo bitewe n'uko yayitwaye mu buryo nta bushake bwari burimo.
Komeza Jimmy, komeza ndakumva.
Ndabahereza urugero nk'uko disanse nyine hano iwacu Masisi, usanga maoni gagenda gasansibiriza ama ONG kagenda gasansibiriza abantu ati niba uhuye n'umugizi wa nabi mu nzira akaza kugufasha ku ngufu ugomba kwirukanira ku bitaro, bakagupima bakareba ko adashobora kuba yagutiye inda. Ni ukuvuga ngo ariko nabo bakagenda barinyitsa ati amasaha 28 ntakarenge utaragera ku bitaro, kuko kugera ukuyemo inda baguhaye imiti icica utwo dukoko tuba turi mu mubiri two gutuma udasama, amasaha 28 atarashira ntabwo uba wishe aho ngaho kabisa, ntabwo uba wishe ikiremwa muntu, kuko ntabwo kiba cyari cyakabaho nk'uko tuzi, nk'uko dusanzwe tuzi ukuntu bigenda muri fecondation.
None se Jimmy, reka nkubaze aho ngaho usa nk'udushushanyiriza, bavuze ko uri umunyamakuru aho ngaho i Masisi, ikibazo cyo gutwara inda ku bana bataruza imyaka y'ubukure kimeze gute, wowe ubikurikiranira hafi?
Aha ngaho kabisa i Masisi, ikibazo cyo gutwara inda ku bana bataragera nk'uko bisanzwe biteganywa n'amategeko ni imyaka 18. Umwana utaragira imyaka 18 aba akibarwa ko ari umwana, ntabwo ari yaba yari yaba akiriko yuko iyo dusanzwe tubivuga.
Oya, tuvuye ku by'amategeko tukajya kubikorwa. tuvuye ku by'amategeko ateganya tukajya kubikorwa aho ngaho abana batwara inda bataruzuza imyaka y'ubukure baragaragara cyane.
Abana baragaragara cyane kabisa ahubwo ku kibazo cy'amategeko ni kusanga ababyeyi babo iyo azize umwaka umwana we agatwara inda atari yuzuza imyaka y'ubukure aho kugira ngo afate uwabikoze amushyire mu mategeko hamwe usanga bagenda bakicara bakihuza ikiyongiyo uwabikoze bakamushyira amafaranga ibibazo bikarangirira aho ngaho. Ibyo bikaba biri muri bimwe biteje icyo kibazo kigomeye kugenda kibata akarere ka Masisi bitewe n'uko ababikora batabashyira mu mategeko bityo abafite amafaranga yo kuba batanga igihe bakoze ayo marorerwa ntabwo bayatinya kuko baba bazi ko bari buyatanga amafaranga ikibazo kigakemuka.
Jimmy, nta mugabo umwe mu karere ka Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo utanze. Reka twambuke tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, sinzi ubanza tugiye mu Burundi kwa Deogratias Haragakiza, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego murakoze cyane.
Uherereye he mu Burundi?
Mboje mu Burundi, ni ngaka mugwa mukuru Burundi ndi Bujumbura.
Ye, ni ikibazo ni igitekerezo?
Mboje we ni igitekerezo.
E, komeza.
Ego ku mazina yanjye ni kwa Deogratias Haragakiza. Uranyumva?
Komeza rwose, urumvikana ku ijwi rya Amerika.
Nkaba nditegera cy'urongoye ishyirahamwe ryitwa Association pour une démographie responsable et adaptée à l'environnement de l'Afrique. Mu Kirundi ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibirira by'abantu birenze urugero bibangamira ibidukikije soko y'ubuzima. Hanyuma igitekerezo nkize nabajya muvuga ku bijyanye n'itegeko Leta y'u Rwanda ishobora gushyiraho ishobora gufasha ko abantu bashobora gukora inda batabyifuza bashobora kuzikorora cyane cyane abantu b'abana. Kuri njyewe naniyumvira yuko ahubwo gusa itegeko nimba rigiye kujyaho igikuba cyiza cyane Leta y'u Rwanda batekerejeho.
Oya, ririho hubwo
ariko gusa ntiyararetse kabwe
ririho ryagiyeho rirongera riravugururwa ejo bundi mu 2018.
Oke, iryo tegeko niba ari itegeko ryiza cyane ahubwo niba rayo mu kuryubahiriza rero ntibaryubahirize ku bana gusa barabe bagiye bagize no ku bantu bavuze ko tugiye kuraba muri Afurika urwego rw'ibintu by'abantu turiko ni ngombwa yuko boshyiraho itegeko bakoreza umuntu wese ku buryo yaba umwana cyangwa undi muntu akuze abonye ko yagomba kubyara atabyifuza agashobora gukura mu yonda.
Deogratias Haragakiza, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo utanze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe ku ijwi ry'Amerika.
Yee, umunsi mwiza. Dr. Kagabo, rero wumvise ibitekerezo bya Jimmy Ntamugabo umwe na Deogratias Haragakiza. Ngira ngo Deogratias ibyo arimo kuvuga ntabwo bitandukanye na bimwe wavugaga kare.
Ye, numvishije ibyo Deogratias avuze n'ibiganiro ngira ngo ni wabo birimo biba cyangwa bizamu byinshi imbere kubera ko ibivugurura ry'amategeko ntabwo Rwanda rwateye intambwe ariko hari n'itegeko dufite ririmo riganirwaho mu rwego rwa EAC cyangwa se mu miryango imiryango uyu muryango w'ibihugu bitandatu bya Afrique de l'Est y'ubu y'Iburasirazuba bwa Afurika harimo n'u Burundi. Deja hari itegeko rireba ku buzima bw'imyororokere zimwe mu ngingo zirimo ziganirwaho wende ishaka ibihugu byose byateye intambwe n'ibijyanye no gukuramo inda azwiho ko neza n'itegeko twifuza ko ryatorwa mbere y'uko n'umwaka urangira. Hari ibiganiro birimo biba ndetse iriya nteko nshinga amategeko ya EAC irimo kubiyobora kugira ngo ibihugu byacu ari bitandatu ni ukuvuga u Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania na South Sudan bashobore gutora iryo tegeko ziri mu ngingo mu by'ukuri yo zigarutsweho kuko n'iwacu byagenze kugira ngo n'iwacu iyi ntambwe turimo tuvuga itwaye hafi imyaka icumi kuko ibiganiro bigitangira ntabwo byari byoroshye harimo abantu batabyumva ariko iyo habayeho gusesengura murakareba imibare y'abari abana batwara zanda batabyifuza n'uko birangira tukareba n'ababyariye mu rugo nabo turebye naho wa wundi utanda yivuyemo akabyara acyafite imiryango ibirukana ikabaheza ikabirukana mu rugo ngenda gusa nka biriya Jimmy yavugaga bibera muri Congo. Usanga imiryango iramubwira iti rwose genda usange wayiguteye ababyeyi b'umwana kubera ko wa mwana yagize byabyaye agatwita bakamwirukana no gasanga wa mwana mushize hanze adafite n'ubushobozi agatangira kuza abantu basa nkaho baje kumufasha cyangwa bamufitiye imbabazi ugasanga nyuma y'indi imwe aho bahise bamutera n'iya kabiri nk'uko tubibona nk'umuryango ukorana nabo ugasanga nyuma yo kubyara abana babiri ngombwa ko abasiga akajya gushaka akazi akaza akaba umukozi wo mu rugo Kigali cyangwa mu wundi mujyi bagatangira nk'uko bisanzwe mu biro bikenera iminsi mike akababyaye umwana wa gatatu ugasanga ahubwira ngo asubire iwabo naho biragoranye cyane agahita ajya gukora wa mwuga tuzi wo kwigurisha akababaye umukobwa ukora uburaya mu mujyi ugasanga ni ikibazo kigenda cy'urusobe ku buryo rwose intambwe nziza yagombye guterwa ni ukubafasha kuvaho bano bana ufite inshingano zo kubaha amakuru ahagije ko bagomba kwigishwa kuwabyaye hagomba kujyaho za politiki zo gufasha agasubira mu ishuri ababyeyi mwamuterana ahubwo bakabona ko aribwo bakeneye kumufasha akagira ashobore kwirinda ariko usanga sosiyete yacu isa nkaho iterana n'abano bana basanga ibyatangiye ari ikibazo cyo kwishimisha kandi kitari cyo wenyine kubera ko afite wamuterinda wowe wasigaye usanga we ntacyo ahanije tutamenye uwo ari we ashobora kuba ari inshuti ye ashobora kuba undi wamusambanyije asambanye umwana ndimo kuvuga inshuti ye kugira ngo none ntikumererwe n'abana hagati yabo bashaka gukundana kandi nabo ari uburenganzira bwabo ako noneho wa wundi wamusambanyije amurusha imyaka ugasanga akomeza aho ngaho ntagaragaye ngira ngo no kumenya uwo ari we biragoranye aho ugasanga wa mwana niwe bigizeho ingaruka utabivuze kubera gutinya ababyeyi nabyo bibaho agahita yihutira kujya kuyikuramo mu buryo bwa wundi navuze bushobora kumuhitana kubera ko yatinye no kubwira ababyeyi be ko yanasambanye kuko uretse no gutwara inda ntiyemere no kuba yanavuga ati nakoze imibonano mpuzabitsina ngira birasaba ko n'ababyeyi rwose bafata iya mbere bakabyumva abana bakabigisha bakareba ko abana bafite amakuru ahagije bakaboherezaho bashobora kubona amakuru umwana akakwisanzura akaba yakubwira ibimuzuza kugira ngo nubwo itegeko ryavuguruye wenda nahezwe mbibigarukaho nyuma reka mbivuge turacyafite imbogamizi ikomeye cyane kubera ko nubwo itegeko ryavuguruwe ariko ku mwana haracyasabwa yuko agomba kubona uburenganzira bw'umubyeyi nitwita kubera ko itegeko ryacu rirebanye no kwivuza no kujya kwa muganga gusaba serivisi bisaba ko yari umwana ukeneye gukuramo inda agomba kuba ari hamwe n'umubyeyi kugira ngo umubyeyi ari umusabira yego tuvuga yuko iyo binaniranye umwana atumvikanye n'ababyeyi cyangwa ababyeyi hagati yabo ntibumvikane icyifuzo cy'umwana niko cyubahirizwa ariko umwana araduhamagara akatubwira ati rwose ntabwo nabwira ababyeyi banjye ko natwite babimenye mama yakwiyahura papa yamitana ntabyo ndi buvuge ni mumfashe cyangwa niba mutamfasha mundeke ndashaka ubundi buryo
mwe rero mugasanga bikwiriye koroshywa
yego haracyarimo ndetse ushime n'ibiganiro turimo dukora turavuga se ese umwana wese akeneye gusabirwa uje kwivuza wenda n'indwara isanzwe ni ngombwa ko ababyeyi bamuherekeza ese umwana ufite imyaka 15 ntabwo yava kwa muganga akabwira muganga ikibazo afite muganga akamuvura atari ngombwa yuko ajya guhereza n'ababyeyi iyo ni demba turimo dukora kandi turizera ko nabwo hatewe indi ntambwe icyemezo cyo gushaka yuko umuntu aherekeza n'umubyeyi kikavaho ishobora kuba imwe mu ntambwe yabishimishijwe nanone
Dr. Kagaba ndagira ngo Ruhamya Ali na Jean Marie Tuyisenge bambabarire gato ndabizi ko bategereje umwanya munini ariko mbanze nkubaza aka kabazo mu kanya turabagarukaho tubaha ijambo ibyo bintu mushaka gukora byo kuvuga muti abana bahabwa uburenganzira wenda itegeko ribadohorere be kwirirwa baherekezwa n'ababyeyi ntubona ko noneho ikibumbiro kizapfana amazi ndashaka kuvuga ko noneho bazavuga bati tubonye ubwigenge tuzajya tubikora iwacu be kubimenya tunazikuremo be kubimenya noneho bikarushaho kumera nabi
ntekereza ko uko kwisanzura ntabwo ari ukuvuga ngo umwana wamuretse yisanzure gusa nuvuga ngo ni ibintu byose bigomba kugendana hamwe dabora umwana agomba kubona amakuru ahagije niyo mpamvu navuze ngo muri gahunda y'inyigisho bagomba kubona bagomba no kubona ubumenyi n'amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere umwana akamenya ko nakora imibonano mpuzabitsina dore ingaruka zirimo n'izi 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 amenye ko ashaka kuva mu cyacyerezo cya sida ashaka kuva mu yanda indwara zindi zandura mu mpuzo bitsina akamenye makuru yose ko atagombye yagombye kumenya icyemezo afashe akagifata bizi ariko niyo umwana akubwiye ati imyaka 17 mfite mufite wanjye dukundana ufite 17 cyangwa 16 ukamenya ko ibyo nabyo bibaho ukababwira ko bagomba kwisanzura kuko nutabemerera ntabwo urimo kuza ko bya bindi biba ahubwo iyo bimubayeho arahita yirukanka akajya gukoresha bwa buryo bageze bamubwiye ugasanga biranamuhitanye gusa abana benshi cyane baza kwa muganga basanga ntacyo wakora uretse nyine gusanga aho bigeze abaganga yasanze umwana yayikuriyemo yarangiritse cyangwa yagize infection bwa infection ni ukuvuga ngo biza complication
afatiraho bigeze
ibyo bamukorera biba rwose biri limite ushobora gusanga iramuhitanye ashobora kuza kwa muganga arimo yafaza ahitapfa niyo mpamvu iyo turebye n'itegeko hari abibeshya ngo itegeko ryafunguye ariko buriya gukuramo inda ntabwo ari icyemezo kiba gide n'amategeko cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari icyemezo wavuga ngo ni umuntu uko washyize itegeko cyangwa utarishyizeho ni byiza ko buri muntu wese agira amakuru ahagije akifatira icyemezo kandi agafata icyemezo gikwiriye kubera ko afite amakuru ahagije
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isayindwi gushika isayindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka twakire Ruhamya Ali na Jean Marie Tuyisenge. Turahera kuri Ruhamya Ali ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze.
Wakoze kandi gutegereza Dr. Kagaba hari ibintu yasobanuraga ku buryo burambuye. Wowe rero uherereye hehe Ruhamya?
Ndi Kigali ahitwa Kimironko.
Uratanga igitekerezo cyangwa urabaza?
Ndamubaza njyewe.
Yego, komeza.
Ndagira mbaze Dr. Ubushakashatsi bakoze abana babonye batwaye inda bitewe n'ubukene ni bangahe n'abana batwaye inda bitewe na victim ari ikoranabuhanga like WhatsApp ama WhatsApp ama Facebook n'ibindi ikoranabuhanga ni bangahe kuko akenshi usanga ari byo bibashuka zino telefone nina zino smartphone ugasanga nizo zirimo kumushuka ikindi kibazo cya gatatu ngira ngo mubaze na none cya kabiri kuko icyo cyari icya mbere cya kabiri ese gukuramo inda ujya kuri centre de sante ujya kuri hopital ujya clinique ujya hehe ese kugira ngo ujyeyo bisaba iki kugira ngo ujye aho ngaho baradusobanurira aho bisaba iki witwaza iki ese ibyo bikorerwa kuri mituweli niyihe inshuwarensi bisabwa ukorera ujya kuyiguramo 100% uza kwirihira ibikoresho uza gukoresha ni 100%
Ruhamya abaje ibibazo bikomeye ntabwo navuga ko tubifitiye ubushakashatsi ariko wenda numva ari bumwe mu bushakashatsi bukeneye gukorwa kandi akoze neza kwibutsa ikintu cya WhatsApp iyo tuganira n'ababyeyi muri ino minsi dusanga gukomeza kurera dutekereza ko kudahereza abana amakuru batazayabona ntabwo ari byo kubera ko dufite ikoranabuhanga ryaje aho umwana ajya kuri telefoni isanzwe ashaka no kuyapurona akayireba kubera ko nta buryo buhari buri kontorore abana babona amakuru kandi amwe mu makuru menshi cyane ariko n'ikoranabuhanga nubwo ari amakuru y'ukuri ubu umwana arareba baba basambana akabibona baba ibyo abandi bavuga akabibona noneho agatangira no kuba yanabikora hakiri kare bitandukanye wenda n'igihe cyashize hambere kwera ku uyu munsi ya makuru dushaka kumubwira ya none na muza dushaka kumubwira ngo namenye ibyaje byose ashobora gufatira makuru ubungu barabibona kubera ikora nabuhanga ara hantu sanga bari mita bakavuga bati niba hari abana ibi nibyemewe ariko hari wacu kubera ko ko nabuhanga ryaraje kandi cyari kunze bihari byiza byinshi tugezaho ariko tugomba kumenya ko ririmo ryerekana abana ibintu kwagombye kuba twarabonye umwanya kubasobanurira ntazabone amakuru atari yo ndekereza ko rero dukeneye wenda kureba ubushakashatsi ariko cyane cyane tunareba uburyo b'abana babona amakuru ahagije ariko reka mfate nk'urugero igihe twagiye gukora ubushakashatsi kureba ubwo n'imbere navuga mu 2011-2012 mbere ko tutangira bino biganiro byo kuvugurura amategeko nk'abagore twasanze bafunze cyangwa abakobwa muri prison nababwira ko abenshi bari babandi batarangije na primaire bari babandi bakoraga ahantu batuye mu makaritsiye ya makaritsiye umuntu utwite abantu bose babibona babona akagisitsa kamurega bivuze ko ubukene rwose buri mu mpamvu zimwe zishobora kuba zara zituma ba bantu batuye ahandi wa muntu ubuzima bwe burisanzwe kubera hatuye bahita babibona niba yari umukobwa ukora mu kabari akaba babonaga atwite bakongera bakamubona agatwite bagahita bavuga ati inda yawe yagiye he ariko ugasanga rwose abo twasanze urebye imyirondoro yabo bariya abana babariwe abenshi ni abana baturuka ahantu hatifashije bafite ubumenyi bukeya kuko uko ubumenyi bwiyongera umwana w'umukobwa ufite ubumenyi ashobora kuvuga ati nakoze imibonano mpuzabitsina rino joro reka ngiye nifate ikinini ikirindi wenda kiragura amafaranga ya naye akakibona kubera ko afite ayo makuru akakigura bigatuma nibura adatwara ayandi agasigara ikibazo cyo kumenya ngo se wenda sinakuyemo indwara yandura mu mibonano mpuzabitsina rero niyo mpamvu dutekereza ko abantu bose babonye amakuru byagira akamaro.
Reka tujye ku cya kabiri amasaha arimo aradusiga dusigaje iminota 13 gusa.
Ikibazo cya kabiri rero itegeko rivuga yuko umuntu wemerewe gukuramo inda ni muganga no kuvuga dogiteri. Uyu munsi turebye sitiri yacu ya sante abadofesi basanga muri hopital de district ni ukuvuga ibitaro bya district bafashe nka Kigali ngo ni ibitaro bya Muhima ibitaro bya Kibagabaga ibitaro bya Masaka ibyo ni ibitaro ariko noneho na clinique privée ziremerewe ku rwego rwa preclinique ni ukuvuga ngo nazo zirimo abaganga iyo ni limiti igihari yuko umuganga ariwe ubyemerewe yagiye kwa muganga rero urabaje tuse mituweli iramwishyurira yego mituweli iramwishyurira ikibazo tugifite gusa ni uko bisaba mituweli gisaba transferi iyo ashoboye kujya ku kigo nderabuzima agasaba transferi kuko iyo winjiye mu bitaro ariho winjiye kuko niho ugomba gutangira hambere ubwo ntabwo ufite transferi ya mituweli transferi ngo uyibone ni ukujya ku kigo nderabuzima ikigo nderabuzima gishobora guha transferi kuko itegeko rya mituweli riteganya ko utangirira hahandi hasi ugenda uzamuka ibyo rero bituma turarigana n'inzego zibishinzwe kugira ngo habeho harmonization cyangwa se guhuza ku buryo wa muntu uje mu bitaro ntibamusabe transferi ahubwo bahita bamuha serivisi byihutirwa igihe rero kuba yakwishyurirwa na mituweli cyangwa ntishyurirwe na mituweli biterwa n'igihe afite transferi cyangwa adafite transferi ntazindi impamvu ni za zindi zemewe n'itegeko umugore araza akavuga ati irinda muganga afite nafashwe ku ngufu kandika ibyo ngibyo umugore akagusinyira ko kubwiza ukuri ko impamvu ahisemo impamvu ya yindi bamaze kumukorera bwa bujyanama niba ari umwana aho birumvikana n'umwana kwa muganga bakamuha serivisi agakurirwamo inda kandi iyo bikorewe kwa muganga rwose nta ngaruka zihari kuko kwa muganga babikora neza.
Ku murongo wa telefone reka twakire Jean Marie Tuyisenge bambwiye ko agarutse.
Narenga
Jean Marie Tuyisenge uranyumva? Jean Marie Tuyisenge ntago tumwumva reka tujye kwa Innocent Uwimana. Innocent Uwimana uranyumva?
Ego.
Uherereye hehe?
Ramukanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Zimye radio cyangwa wigire hirya gato? Uwo muziki wawe rwose urimo uratugeraho kandi turimo turasiganwa n'amasaha. Ngaho rero baza ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo Innocent.
ikibazo cyo cyagaragaje icyo nabona kije kibazo bari bavuze yuko cyo gukuramo inda mu kubigewe kije kibazo mbona yuko kitakenewe ra mu gihugu cyacu cyangwa mu karere cyacu ntibikenewe.
Urakoze cyane
yuko cyoba ari icyaha kandi cyoba ari akarengane ku cyiza uwoberekeza nk'uko nyine byahora kera umuntu agatwara inda akayitwara atana ngo batange ngo uburenganzira bwo gukura inda ujye ubaze wishe kari icyaha kandi ukore inda kari icyaha icyo nabona uwerekeza amategeko yahora nyine ushinze byo bakacyana hirya bakarekera abo bahanzi.
Urakoze cyane Inosa, urakoze, ugira umunsi mwiza aho ngaho mu Burundi. Reka twakire Jean Marie Tuyisenge uri ku murongo. Jean Marie Tuyisenge ntabwo ari ku murongo. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Umutumirwa wacu ni Dr. Kagaba Aphrodis. Dushigaje iminota 8 gusa. Dr. Kagaba, iyo abana nkabo baje bakugana, uri umubyeyi, uri umupapa, akakubwira ikibazo nk'icyo ngicyo, ubibona ko agiye gukuramo inda, wowe muri wowe mu marangamutima yawe wumva umeze ute?
Urakoze cyane. Gifite kumbazwa ikibazo kitoroshye abantu benshi bakajya banakimbaza kenshi. Ntekereza kiri bube aramutse umwana adafashijwe nk'umuganga nagiye mpura n'izoka, ariko cyane cyane yaje asaba serivisi cyangwa asaba inama, tugira umurongo wa telefoni bahamagaraho babaza bakeneye ubufasha, mpita ntekereza ikigiye gukurikiraho. Atekereza uwo mwana najya gukura mu yanda ahari bujye ingaruka zagira rwose, numva nakora ibishoboka byose nkamufasha nkamuhereza kwa muganga, kuko mba ntekereza ko kujya kwa muganga hari amahirwe y'uko ubuzima bwe umuntu yabusoma. Kujya kwa muganga bakamukorera bwa bujyanama bwose, bakamubwira ibishoboka byose, yamara gufata icyemezo avuze ati yewe yahitamo gukomeza akayitwita agakurikirana kwa muganga ko icyangombwa gikeneye umugore cyangwa umukobwa nawe wihitiramo niyahisemo cyangwa se akavuga ati ngewe umwana ngiye gutwita, agakurikirana kwa muganga ku buryo yamufasha muri ya nzira akazabyara neza. Ariko niba ahisemo kuvuga ati ngiye kuyikuramo akajya kwa muganga, ko natajya kwa muganga nutamufasha uraba umwohereje muri ya nzira iri buhitane ubuzima bwe. Mbitekereje rero muri ubwo buryo numva abo bana bakeneye gufashwa cyane cyane ko akenshi usanga anatinye no kuyabwira umubyeyi, kubera ko turacyarira tubwira abana ko rwose nta mibonano mpuzabitsina nibyo pe, ni nako tugize amahirwe abana benshi bagombye kwifata. Ariko uko ubuzima bugenda buhinduka ndakurya abana babona amakuru bakora kuri bagenzi babo nabo bagira relasiyo, bagira urukundo. Iyo turebye ibihugu byacu bikirera gutya niyo nzira yonyine, turacyafite ikibazo cy'abana benshi babyarira mu rugo, turacyafite impfu ziri hejuru z'abagore n'abakobwa bapfa babyara ugereranyije n'ibihugu byashoboye gufasha ba bana bakabigisha. Niba n'umwana ahisemo iki n'iki akamenya ko hari agakingirizo, dusanga ibyo bihugu byafashe iyo nzira, bateye intambwe bagabanya impfu z'abagore, bagabanya impfu z'abakobwa, ndetse banateye intambwe yuko inda igera ahantu umuntu agatwara inda ariko abishaka. Twebwe rero tukivuga yuko ibi n'ibi tugasa nk'aho duhisha ntitureba ukuri ukuntu guhagaze uyu munsi, niyo mpamvu tugifite ibibazo bikomeye bisanga abana b'abakobwa bya 2020 babyara buri mwaka, abagira ingaruka ngo ntabwo tuzi umubare wabo, abava mu ishuri, abo ubuzima bwabo buhinduka bakaza kuba abakozi mu rugo, bakava ku bakozi mu rugo bakazajya gukora umwuga w'uburaya, ugasanga harimo kwandura sida. Iyo turebye uyu munsi mibare y'ubwandu bwa sida mu bagore bari abicuruza mubare uri hejuru cyane, hafi 30% usanga mu by'ukuri rwose ibihugu byose bigomba gutera intambwe kugira ngo dufashe bariya bana, dutangire mu miryango ababyeyi bigisha abana bagira amakuru ahagije, bakompanye muri ubwo buryo bwo kwirinda, birinde za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kugira ngo dushobore gukumira zangaruka ze bishobora kubaho hatagira igikorwa.
Uyoboye ikigo abantu bamwe bashobora cyane cyane nk'abakigana bashaka ubufasha bashobora kwita nyakubyara ariko abakinenga bakakita nyakurekwa, kuba uhagaze hagati y'izo mpande zombi wowe nk'umuntu na itsinda ryabo mukorana mugaragara mute mu muryango nyarwanda, mubona babumva cyangwa hari ibibazo byihariye muhura nabyo kubera ibintu bikomeye mufasha mw'abantu cyangwa akazi gakomeye mukora?
Navuga yuko ntabwo byoroshye ariko mbona urugendo ko rugenda duteye intambwe, hari abantu benshi bagenda babyumva cyane cyane ko nshima igihugu cyacu inzego buriya ibintu bishingiye ku makuru ya nyayo ibyemezo birafatwa kandi ukabona ko dukomeza gutera intambwe. Harimo rero navuga nko mu myaka icumi ishize harimo rwose wabonaga imyumvire kuri zina sije zimwe zikomeye hari abantu benshi batabyumva, ariko uyu munsi iyo ndebye debat igeze usanga tugiye dusa abantu benshi cyane rwose bagenda babyumva, ku buryo usanga hari abifuza kudutera aya mabuye ariko hari n'abenshi bashima akazi dukora, ari nabyo bitwongera imbaraga zo kuvuga tuti aba bantu tuvugira barahari kandi tugomba gufata ingamba. Kandi imiryango nk'iyi yacu n'ubundi ibereyeho kureba bya bindi bidakorwa neza kugira ngo dufashe cyangwa se dukore ubuvugizi ababishinzwe babikore neza, kuko ntabwo umuryango usimbura ntamusimbura izindi nzego abarizego, ariko nuko tutabona kuri ino bibazo ibibazo by'umuzima bw'imyororokere bya bindi turebe tuvugire ba bandi bigenda bifasha ku buryo nawe wumva ufata icyemezo agifata yabonye amakuru yose, kurusha gusa ko y'abantu badafite amakuru njya mbibona nk'iyo tugiye mu nteko ishinga amategeko itegurimo itegeko rimo riganirwaho ukabwira uti rwose hari naho bimeze gutya hari naho bimeze gutya, bituma wa muntu ugomba gufata icyemezo niba ari itegeko agomba gutora aritora ariko yamaze kumva ishusho y'ukuntu ibintu byose bihagaze. Ikigo rero dukora mu by'ukuri gikora ku kibazo cy'ubuzima kandi n'uburenganzira bwa muntu, mbona rero ikigo ngiye navuga gitanga umusanzu wacu uko gishoboye yumvikana yuko muri sosiyete hari abashobora kubona ukundi, ariko rwose nemera ko ibyo dukora ari ibintu bikenewe cyane cyane iyo ndebye urugendo tumaze n'imyaka irenga cumi n'ingahe n'ibimaze guhinduka, numva bidihindushe zo gukomeza kureba uburyo harushaho kubaho amategeko anoze atuma ubuzima bwa buri munyarwanda wese ubuzima bwa buri muntu wese burushaho kuba bwiza ahurira ngo tugire abo duterera kubera ko tudafite amakuru.
Dusigaranye umunota umwe, fatamo amasogonda 30 niba hari ubutumwa wifuza gutanga tutaganiriyeho muri iki kiganiro. Dr. Kagabo,
murakoze cyane. Icyo navuga, mwakoze cyane kudutumira ngo tukomeze kuganira kuri ino sije mu by'ukuri toroshye, ngira ngo babonye ko mu bantu twaganiriye bose ni sije dukunda kuvuga ko inshuro na turi abagabo kandi mu by'ukuri bigeze gutwara inda no kuyikuramo ni ikibazo, navuga ko kiri abagabo n'abagore ariko cyane cyane abahura n'izo ngaruka n'abagore, urabona ko ni ikibazo kitoroshye sosiyete yacu ifite ukuntu yamaze gukategoriza, hari abantu bamwe batemerewe kukivugaho kubera ko bashaka kubonwa, hari n'abagiye batubwira twose ni mukora twabishima ariko sinabivuga ko sinshaka ko sikibona yuko bishyigikiye. Ikibazo rero gikomeye cyane, numva tugomba gutera intambwe tukagabanya akato twayategereza igihe cyose twumvishije ibintu bishyashya cyangwa se tutumva tukagira umwanya wo gutega amatwi tukumva impamvu wa muntu ujya gukuramo inda kubera iki.
Urakoze cyane Dr. Aphrodis Kagaba, umuyobozi w'ikigo HDI ikinyarwanda kifasha mu bijyanye n'ubuzima. Ubutaha nitukwiyambaza uzatwitabe. Reka nshimire namwe mwese nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro muri Sanga. Nshimira na ekipe twakoranye, Jede n'Icyubahiro hariya hakurya wamfashije kwakira telefoni, kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye yabaye isubizo cyacu mu gutanga icyamu. igisubizo cyacu.